nawaza nini?
Roho yangu zimenishinda kanuni, nimelijaza bakuli, hasira yanichoma. Hata ndege wawili wawili wanapopa, nimekuwa kitendawili, nabeba zigo la makaa. Nahisi ni dume, ila sina bahati, si bahati mtune, songo wa mawazo kaniashia. Nahisi ni dume, ila sina bahati, si bahati mtune, songo wa mawazo kaniashia. Usiwaze,
mbana sana,
usiwaze,
sijali dogo,
usiwaze,
sikate tamu,
usiwaze, usiwaze,
mbana sana,
usiwaze,
unaweza bana,
usiwaze,
sijali dogo,
usiwaze.
Napiga tunguli, aliye mbali asikie, eye najiona kunguni, kila kitanda sifai, nimeifunga kufuli, aliyetoka siingie ndani aisikie kauli itokayo moyoni, tena nimpenda alivyokula ya mimi na mimi, mtoto aliweza ila kashiba na vitanza nini, bado na ukweza na hizo dimpoza, natoka Tanga mtoto kama Kajala alinipa. Nahisi ni dume, ila sina bahati, si bahati mtune, msongo wa mawazo kaniachia. Nahisi ni dume, ila sina bahati, si bahati mtune, msongo wa mawazo kaniachia.
Usiwaze,
mbana sana,
usiwaze,
sijali dogo,
usiwaze,
sana
siwaze,
unaweza bana,
siwaze,
sijali dogo,
siwaze.
Yo, never give up what you are doing, don't demoralize yourself, see the boy, this song is for the youth, sing the beat, make your back to be the mzazi.